Mogani dakia o, situka webazo mutonzi o, jideza jemba, na ye katonda wange, ze wamune mikwano jange, tuzo kukwebaza bulichi motu wanijide, mpani so mkono kwange, engamba mina, yewe mutonzi wange, sobozo sabaza debange, e wamune mikwano jange, yewe kwenesiga, yomba dembe sanyukide. Mbado bulamu muka mozana kwebaza na ye muka mubade okulwange obade okulwange na ye muka mubade okulwange chitufonwanide na ye muka mubade okulwange obade okulwange na ye muka mubade okulwange chitufonwanide ono mukama gwenjogera ko mumumanyi yono gwenyiza ne musobya nanziriramu oyo mukadde w'obulamu yamutekamu n'ababa tulekawo tumusaba tuberemu tetati yawo nali bubi ntereddemu kati nkuba muziki mukama yakikutemu tongere kumusaba tubere bagumu ya bless me mugetoke kakolamu yawabye obulamu naffe tubere balamu titeza ye wakala yetukolere wamu Kabamu kati ninda tayi mwaka moto kankavugemu nze yampachitonga chekwanza samba jogemu na baba nyambye ko msala kambatekemu abasoboze sebisinga mubiyitemu batuje mugeto polisi ngetugobamu eyo jetulaga matoti agakubamu nze mbira chiteza maledio ngakubamu kati simusaba nagenga chali mulamu kati ndimuzanyufu ne baboya bo chechimu